ya silaleli nemalayiko asisebenzi isihlobo zethu lolusuka sibonanga nkosi sisule sinyembezi siyadizevu kujabulo kwesikhashana ingakusithola matshwaleni kuyalibaleka konke uma sisonke sijabule sijabule 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 kuyalibaleka konke
woza 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 sizosebele woza
So we rejoice, skip on my life as my sister. Which one is this one?
Makaya silaleli nemalayiko asisebenzi isihlobo zethu lolusuka silibonanga nkosi sisule izinyembezi siyadizevu kujabulo kwesikhashana ingakusithola matshwaleni